Washa kinduku lutu chome tumediki plani mini kuku weni jogo wa mashina ni mina chuchuma ni kama nataga mayai washa mshuma giza imezidi ukundani mini msupu siogopi dudu sezi pia na respect kwa manuku sezi try kuku impress wesio mungu sezi try kuku andreska wesio wangu nimekam ku address lugu zangu na nisikiza jumna penda style yangu niko unique sinafanya majabu neje mafansi mnapenda ngoma zangu
kuna form basi situfike tusifike mapema ndiyo tusipike sidhani kanta lala sikesho ni DJ juni kipito na form hakunanga replay hey, kuna form